SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
E pe ono fafonga ina atu i e tātou telefou. O ananafi na usu ia i Melbourne le fono tanga mua mua a minisita o le vai fafo ma minisita o le puipuinga. I fai ngā mālo i Aotearoa New Zealand, ma le mālo telei au se talia nei. O le aunga o le whaonotanga, ua whaingoina o le Anne Min, o le tūleia lea, o le ngā lulue whelangolango mai o atunu ue lua, i mata upu e au fiai le puipuinga. Na sāu noa le minisita o le puipuinga i le pa e le fai ngā mālo i au se talia nei, o ia foi o le sui pālemia, Richard Miles, ele ai se isi pā anga e sili atu o na mawhana lo na vāma au se talia, na ilo Aotearoa New Zealand.
There is no country in the world with whom we are closer than New Zealand. And it makes this meeting and what we have spoken about today particularly important. We have committed to working much more closely together in terms of defence operations to give effect to deterrence. We are committed to constructing two defence forces which are seamless in the way in which we are operating. We bring much greater effect when we work together than we do when we work on our own.
Le minista o le puipuinga, le sui pālemia i le malo tele au se talianei Richard Miles. E iei le taimi le tausanga lua fe lua se fulu manatasi na tau mā o si ai le vāo tunu ue lua. Ina ua sainia e au se talia le whenga inga le okus ma Peretania ma Amerika. Ae na sāu noa le minister le vai fafo i Aotearoa New Zealand, vao vasa mānaia Winston Peters, i se talanoanga ma le Sky News, olo o ia fia i loa, ma fia i loa fo i re lai tu o le vai le tūlanga o le whenga inga, ma pe fa pe fea, ona a wai iai Aotearoa New Zealand.
But we're here to find out much more as to how we can understand it and potentially be seriously part of it.
Le minister le vai fafo i Aotearoa New Zealand, vao vasa mānaia Winston Peters. Na faalia Richard Miles o le a malangatu nisui o le malo tele i au se talia nei i Aotearoa e faa maala malama iaia inga ma manaonga o le whenga inga le AUKUS.
We have agreed to send a team to New Zealand very shortly to brief New Zealand on developments in relation to AUKUS and particularly AUKUS Pillar 2.
O Poutu, po Pillars o le AUKUS, o le Poutu mua mua o le whaatawina leo vaatau submarines po ni vaamaulu vaatau e alu i le malosi nukilia. O le Poutu lona lua, o le whaavaeina lea matiliva le malosi wha military, ae maise i atunuu o le lio o atunuu o le Pasifika, le Indo-Pacific region. O mataupu le Pasifika na lauwalunga, i mataupu na talanoina i le fonotanga ale Ansmin, ae maise so otanga mamalienga i le vao atunuu laiti o le Pasifika, maisi malo e pei o saina. Na faalia i le vai aso o tuana i le minister le vai fafo Papua New Guinea, Justin Thanchenko, uofoina atue saina lana fesoa soani i le aoa oina o leo leo ma le pui puinga o Papua New Guinea. Na saunoa le minisita le vai fafo i le malo tele Penny Wong e ta ua tele le ngā lulue whaatasi o New Zealand ma au se talia i le pui puinga o le Pasifika.
Our region is being reshaped. I think, you know, we often speak about having come to the government at a time of the most difficult or challenging strategic circumstances since the Second World War. We particularly have a role as we have discussed in the Pacific. And as I have said to Deputy Prime Minister Peters, I believe New Zealand has a lot of wisdom, a lot of history and cultural expertise to bring to the discussion of the Pacific, which is one of the areas, as we know, of greater contest now.
Le minister le vai fa foi le fainga malo I Australia nei Penny Wong. O le vai aso asau, I le aso valu o February. O lo fa moe moe e asi asi mai ai I le laumua I Canberra, ma le pale mene tele, le pale mia o Papua New Guinea, James Marape. O le ripoti na fa maa popoina Erania Yalop, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.